it's only you. Ooh, it's only you. Baby, na kuwaza wanipumbaza, waleta mwangaza hata kwa giza. You make me be out of my mind. I came to know that love is so blind. Yaliyofanya wakukane miaka mingi sijayaona. Mungu alifa kukupa mabawa uwe kati ya malaika wake. According to me, baby, yuko sawa, wafa kuwa kati ya kundi lake. Dreams have come to be so foggy. To me, you are part of my nervous. 1 minute away from me, itafanya ni lose my breath. I just can't go on without you. Siwezi, sijiwezi. 'Cause you're part of me, my heartbeat na akili. Baby, nakutaka, nakutaka. Baby, nakutaka, sitaki mwingine. Baby, nakupenda, nakupenda. It's only you. Sipendi mwingine. It's only you. Nakutaka, sitaki mwingine. Baby, nakupenda, nakupenda. It's only you. Sipendi mwingine. It's only you.
Only you.